Yeah, it's your boy Swaz. Mote boy on this one. Young Zan YZ.
Stunga Diamond Swag.
Bring up the colors.
Malu Sika Lua Luna. Malu Vasi Lua Luna. Nivasana Akuni Tusa Kaofela Bona Bahire. Malu Sika Lua Luna.
Sipirika fila kusana Anizi fana nisali mwanana Mwama kula nuwa kuna ya nivona Kaluani kafila nivanyeni Sivalila tela inge tunyunywani Alusivika panika bila chwani Anizi fana nisali kashimani Manyando wani hapa, manyando wani shupa Manyando wani shapa sina bafa Manyando wani hapa, manyando wani shupa Manyando wani shapa sina bafa
Malu sirika lualu Malu vasi lua luna, nivasana akuni tusa kaofela bona bahire. Malu sika lua luna, malu vasi lua luna, nivasana akuni tusa kaofela bona bashwile. Lifasi la manyandole, lifasi la manyandole, lifasi la manyando anzi vintini kali pila chwani. Lifasi la manyandole.
Pila chua nilifasile lichua nani tile la manyando Konyolu sepile kupile la kuona Nilikaza wona kaofila kiwa maja Vavolu na vungata batimeza Kusana kolo kafumana fanyalu imezu
Swala swala za watu wapena vani chama Awaluli na niswale famwa mubo Nivereke kuli nitusefela fabana Kakonoli nanganilo na nitiko na lichisa Kini tika ndumubo tanazwa Fiki kuvereka kufitela nitilufumana Likazeru vatani zeru sika wona vonti Kono konja muka wona kulilwa likuchula Kono luka itumbela ntikwa kumulu nika
Malu sika lwa Malu basi lwa luna Nivasana akuni tusa kaofela bona bahire Malu sika lwa luna Malu basi lwa luna Nivasana akuni tusa kaofela bona bashwile Lifasi la manyandole Lifasi la manyandole Lifasi la manyando anzi vintini kali pila chwani Lifasi la manyandole Lifasi la manyandole
So boys was my name was Tai Gacha hey young Sony Black Steve hey okay tina kubona my name was Kabeo yo sin rap Jai Gacha yo dogs na kubona yo rockstar yo sema na kuposha ka mountain Tai Gacha yo Mika boy my name was yo
Downloaded from Castle Music Blog.
Demi Jungle, I'm pushing gacha.